Masauti, Kenya Ngoi 001.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nimeshakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl. Chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia, tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush, you can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo, nitachanganyikiwa. No, mina kupenda kikweli. Oh, no, miso wale matapeli. Oh, no, ukinia chanta peli. Oh, no. Napenda kwenye nilo sema na maanisha.
Na si ocha sema ikupika ini uwaka ndona nitisha.
Siwezi kukutena wala kukejeli janja wote kwangu menisha.
I know you've been trying but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti, don't rush, you can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usini nyime upendo.